senatɔlantan bena gun kan mali la muso kunda fɔlɔ coupe du mali min be ɲina sɛzɔn 2021 kofɔ a demi finali ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ sini araba juwe kalen tile 14 san 2021 in na nɛgɛ 16 mana sanga 30 sɔrɔ super lion ni as real de bamako ka ɲɔgɔndan be daminɛ nɛgɛ 18 mana sanga 30 sɔrɔ as mande ale ni amazon commune 5 ka ɲɔgɔndan be daminɛ a ɲɔgɔndan fila bɛɛ bɛ tan stade mamadu konate la bamakɔ yani klɔbu 4 nunu ka demifinali kɛnɛ sɔrɔ hakilinajigina u ye se de sɔrɔ kar de finali la o ɲɔgɔndanw tana sibiri tɛmɛnen juwe kalo tile 10 ani kare tɛmɛnen juwe kalo tile 11 fc sabali binna as real de bamako ɲɛkɔrɔ kanankolo cele 7 o ɲɔgɔndan tana kita amazon commune 5 ye se sɔrɔ badeniya kan celu 8 ani kanankolo o ɲɔgɔndan tana stade mamadu konate la bamakɔ es sirakoro binna as mande ɲɛkɔrɔ celu 7 o ɲɔgɔndan tana stade jara ashi la kulikorokaw fɛ yen tigrɛsi binna super lion ɲɛkɔrɔ kanankolo celu 4 o ɲɔgɔndan tana buguni cɛkunda sisan mali championa cɛ kɔrɔbalenw ta be kuncɛ kari nata juwe kalo tile 18 san 2021 in na o kɛnɛ kan stade malien de bamako ni joliba atletik klɔb be ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ 17 dana gosira ka kɔn o ɲɔgɔndan ɲɛ juma nata juwe kalo tile 16 san 2021 in na nɛgɛ 17 dana mana gosi AS Real de Bamako ale ni 11 créateur de ɲɛrɛla be ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɔgɔndan fila bɛɛ bɛ tan stade modibo keyita la bamakɔ ɲɔgɔndan nunu fila bɛɛ bɛ don hakilina jigina karedasi tile 6 laban hukumu kɔnɔ ka fara o kan stade malien de bamako de kɛra champion ye ka kɔn championa yɛrɛ kuncɛli ɲɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don